cha Buganda echedde chaliwo chatuvatwe wayo fabana ba Buganda kukuno mulembe omute kukatikiro muranya muri tujja kurana tunafira wo okufa no butanyagwa bakuze chitibwa cha Buganda. Thank you.